wali olabye ku nzikiza ssente nga ne wononya ssente ssente tezirabika tekisotse ku ggwe tuli bangi mukwano naffe tuzinoonya eŋŋanda zirowooza wazikyawa naye nga ekiro kye kiwanvu buno bwe budde obuziba nga buziba wamu awalala tebuziba fiizi ewuwo obukyazibye ennyumba ewuwo obukyakutte enzikiza yakwata ewammwe tebukya nawosobeddwa amawulire amalungi gali nti wadde muzibye bujja kukya azikagaba mu kino naye we bukya essanyu neriyingira enjala y'enzikiza eruma ne weerabira tolina mama ne taata otunule buvanjuba ebugwanjuba nga tewali buyambi naye sooka ononye obwakabaka ebirala bigoberere abamanyi katonda waabwe tebaswazibwa nonno nedda katonda aluzibya era yalugeza let me tell you the night has 12 hours simanyi oba esawa ziri nnya simanyi oba ziri mukaaga simanyi oba ziri munaana naye kyemmanyi tunaatera okukya azigagaba mu kino naye we bukya essanyu neriyingira katonda yalagira Ezekiel alagule ery'amagumba makalu kati ndagule ery'ennimiro zammwe emmere ebale bibanyi bijjule muliyita bokumirirwano bakungule nammwe abasuubuzi bukyemisolo nga gise mufune amagoba mangi abakulembeze balokoke endwadde tuzisazaamu omwaka guno gwa buwanguzi gunatera okukya bambi kabukiesanyu liyingire leka buki ozime ku kayumba kabuki 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 unatera okukya.